on a bad eye. Think man be an impact for I cool man nico nai. Umba zuri hipsy don't lie. Ni pende ni kupere mpaka wa shangai. Japo niko dani takuja barai ni penny furai.
Ukanidharau, ukanifahau, sitakubali namu.